Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita toɓɓoki jande ga fandu haala Mamadou Sama Sewu jamñal sakiraɓe heeɗiɓe. Jooɗa haalaji ɗi gouvernement holiti puɗɗal altinere hannde nogaɗiɗi lewru novembre hitande 2021 heɓali laawol hunde mettude sanne yimɓe lalli nokkuji yogaji leydi ndi. Batte hakkunde mbiyen batu hakkunde kumaniɓe kabaru jande waɗama ñande aljumare nde to Segu to no fanda muɗum wonno huncande hoore dabareji uɗitingol janggirɗe uddaɗe batte rafi ndenagu région o. Yewtere meɗen hetaande hannde memanna haala kuteji rafi ndenagu dow nandugol luumo yoruso saabi kaɗo tiɗalla gelle kewɗe hawruyta gol luumo hunde tiɗunde jaati somoyaji mbiyen ɗiɗo nokkuji ɗi ɗingon semme kabaruji manne hannde kikide altinere nogaɗiɗi lewru novembre hitande 2021. Bisimilla sakiraɓe. Joɗo haalaji le keroduji amen ɗi dow mbiyen kabaru ƴewtagol leydi ndi hannoɗo fuɗɗude altinere hannde nogaɗi lewru novembre honno hollitiri gouvernement o laataki tawene jamare nde na heppani ngal ɗo kawrital ndenno yimɓe mimsiti kongal heɓali kongal fuɗɗali ko ɓuuri fof ɗum sababu muɗum humpitaka kal fof goyta wonko heɓani kadi na fotitago Ousmane Nialboul e Sita Sidibe.
To kulli koroto andaka saabe heɗunde waɗugol ɗi jondeji taaɗe société civile anavemba fadi waɗugol ɗi jondeji bonnite. Abdoulaye Guindo o won e jeunesse conseil communal société civile kulli koro.
Wala fuɓe kalne amen banggal wasde waɗede kowrtal haala ngal soni kullen ɓooyi sanne ɗum natu ma ɗo calɗe muɗum watan gouvernement leydi malli e longi famodinde jama o dow kowrtal waɗetegal tawde ɗum hassigini sanne ɗum waɗa yalla ɗum huncatto radio leydi ndi soni ɗum waɗa kadi wakkati muɗum ko heewi malinkoɓe jaɓata wattere bakam hen kasi
gawo ɗum woni ko taykita tondu ɗi jondeji kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi fa joni puɗɗay. Hoore jokkafo gawo Lalla Mayga holiti wiide sini ɗi jondeji bonnitama toon tiɗalla muɗum ana wawi matede ley jondeji hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi.
Le wakkati mo wonɗe joni o hunde fof minen kemi yiyey toon so ni ɗum wonde waɗede laabi laabude miɗe miila mbaɗe ɓoyiri fuu ndena natiri kome ɓuuri tewde jama o famintine fa wooɗa so ɗum waɗama mine andi kortan watten no wodiri sabude ndeɓe holliti ɓe natanle gelle ɗe fuuba fanɗiri yalla ngal taptal ana waɗe ɗude fuɗɗaka fa hannde minen ɗume won haala hunko amen leɗɗi immadaraji.
E wi société civile Segu wawa wiyede taaɗi wattu joni o e waɗugol ɗi jondeji ka fu e tawede ɓe kolliti wiide ko hani daranede arande leyɗi jondeji ɗum hani huncanede hoore. Modibo Oumar Koulibaly secrétaire général société civile Segu.
Kome faminake hollitama wi hunde fof fuɗɗaka tohon ɗuɗe wawi ɓoyde hono ñalaɗe dammade miɗe miila ɗum nattan torra sanne ɗum hunde fof malinkoɓe tewta hannde yo yalla dejere ana heeɓe wotiŋaji warande waɗede ana heeɓa waɗede laaɓi laaɓ ɗumndu wawa waɗede sone walani yimɓe famine fa gasa mbaɗɗum wondiri ko.
Ɗi jondeji kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ana kani fuɗɗude ley kominingaji ɗi jokkina région ngaji ɗi kaltide ɗe e hollitinde hakkillaji leyɗi jondeji gara hollite kanankoɓe leydi ndi nogay e jeegom lewru décembre waroru ndu. Wattu gonɗen joni o parti politique ngaji kewɗi e baale goɗɗe kolliti wiide bonnitan ɗi jondeji.
Sakirɓe anndon immadaraji amen tawede fof yalla emin keɓa konngol laamu o dow ko ɗum saabi ɗiɗo joɗa haalaji fuɗɗayi altinere hannde ndenno benno kabaru muɗum heɓari laawol andon wiide mbiyanna on mbawi wiyko kablaji hakkillaji ma dow kabaru ƴona banggal bemba amen Facebook kadi Twitter. Dental pelle halnane en lollirgal synergie 22 dardi lamkoɓeɓe mbiyanne teddinde talki kedde annaro ndu ɗo leydi amen ndi signini ngal dardi dardiɓe dun faccitinde fa laaɓa wattu landinal ƴewtanguji e kañi wuteji ɗi ñande asore nde woni ko ardiɓe dental ngal jiiɗi e dokkoɓe kabaruji e hakkillo mabɓe kawral han kawral waɗe dow mbiyan ɗiɗo jooɗo haalaji ɓurani en fuufu kon jara wonko heɓani en kadi no faccitago Ousmane Nialboul.
E wi directeur gollirde noddiritede ELE citoyenneté droits humain Mamadou Lassine Diarra yarugol yeeso laamu hakkunde e jo hana yeɓede.
Immaɗe
amen minen kay humpittinde dow kabaru ƴewtagol gongol waɗede hollitinde kalatiɗalaji goɗuɗi laamukoɓeɓe yalla eɓe kinnoɗi ɗo haniri oɗo transition Mali o fewa ɓurani en fuf ka hana dunno jeguiten aadiji amaɗi caggal leydi ndi ɗi min mbawa fewi wasude wattande hakkillo
ka fu e tawe de dewral an hani wadde leyɗi batuji hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi yalla ƴewtogoji nuyle saria e woteji ɗi ana keeɓe waɗede no yiɗira ɗum wonno ko balɗe société civile ɗe collectivité Fouseni Diopo won e walde noddiritede a
joɗo haalaji hana fi haaɓede ana hani fa hannde kinno kabaru muɗum baale politique uji ɗi place mum enna famɗa feli kabaru démocratie ndenno kamɓe ɗum hani hinnade kabaru batu mawɗo
hollitinde wiide synergie 22 holliti wiide tawete fa e dande leyɗi batuji hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi eɓe darda ɗo hollite wattu nde wotteji ɗi mbawata waɗede.
hono dawrude udditingol hebgol mbiyan hono fiide dabere udditingol jangnira uddaade mbiyan batte wadde nawle laamu sugo ɗum wonno ɓennde kawrital ñande aljumaare ƴaɓɓine nde mbiyan hakkunde kumaniɓe jande mbiyan région ndugal ɗo kawrital laatiki sababu ɗum ɓe ƴewto mbiyan kabaru sababuji rafude nawle kabaruli jangniɗe région o ndenno wonko hawra dow muɗum ele ngal ɗo kawrital keɗɗana ko Mamadou Cissé keɗɗa amen tisogutu heɓani dow fayta Ousmane Ñalbul e sita sidiɓe
daranade haybude cuuɗi l'école dow haggitere ana jogui tiɗallaji kewɗi woni ko mimsi hooreɓe cuuɗi l'école ley o battu balɗe ɗiɗi dabareji kani ƴewtede hono hani waɗeɗe yalla ɗi tiɗallaji ana keɓene jogola Itous Ahmed Ag Ikna kañum woni directeur académie Ségou
mi won torral hewɗi fa hande ley jande malne soni a faami grève uji musidɓeɓe wasre deƴƴere kañ uddude cuuɗi l'école to loniɓe hiteɓe caggal muɗum yimɓeji ko heewi yoppi gelle mumen saabe laafi deƴƴere wari ɓeydi e jaama on ɗo fo torra mawɗo hannden momi wonle muɗum soni walani yimɓe joɗɗo jandira yalla ɗi torra ana wawa hunce
meɗen jogui guikke udditingol cuuɗi l'école uddaɗe gonɗi ley région o caggal o batu ɗum yo haala Safiyatou Guindo hoorejo comité de gestion du groupe scolaire Bagadaji Sidda Ségou
mi waɗi gal kawtal ma yalla mi joɗɗo mi janda homo fo hollita hakkille muɗum yalla cuuɗi l'école uddaɗe ana heeɓa uddite caggal ngal kawtal mbiɗa tigui dabiriji mawɓe teyden yalla homo fo ana anta wi leydi janggol muɗum e sukaɓe milo amen manggol hannde yo yalla cuuɗi l'école ɗe fo ana heeɓa uddite
meccindinde wiide hitande hikka nde sukaɓe l'école ujunaji sappo e taton e temedere e capanɗe jeɗɗon heedi ɗon woni kaɗaɓe heɓude hakkeji mumɓen banggal jande ley cuuɗi l'école ko ɓuuri capanɗe jeenayyi e joyyi ley région Ségou ɗum wonno ko Mamadou Cissé heɓini studio tamani ƴiwde Ségou
syndicat gollirde mbiyan jaagu fuɗɗi beeta ko mutere golle balɗe joyi himmiji mabɓe ɗi mbiya yo toɓɓe sappo e jeegom hono jogola heeƴo mbiyan haybugol kuɗɗe naneteɗe ley leydi ndi e kaña dunno huncangol hoore sifaji gollirde DGCC kanko Seydou Fanny woni jokko secrétaire général mbiyan syndicat o wonko hanni Amadou Touré keɗɗan fayta ko sita sidiɓe
mais lamdiken laamu o welda kabaru fo ko humini naddugo ñamɗele leydi do jungo ministére huminiɗo jaago o gouvernement holliti kañ jaɓkumi haali nde ɓamde nde ñalan yettande hannde jeɓe wadde ɗum nomi haalirno gasa ƴeewi ɗi talki fo ko humini naddugo ñamɗele leydi ni hana hokkede ministére huminiɗo financier o leɗɗe fo ko woni aduna a tawan kabaru fo ko humini naddugon e yonugo ñamirele leydi ni fo jungo ministére commerce o woni ɗum wonko wattake ne leydi men ɗum saabi so ñamri ana tiidi fini fo yimɓeji amen ana yiiɗo limmal e maggal muɗum fo ƴeewita honene coggu kulle ɗe woniri gam kalno dawru me o fo kalse muɗum do kamɓe peddade to e muɗum raison fo wala male hannden mo direction commerce muɗum ana won mobileji ɗiɗi mais wawa joɗade kasin sa suuri baba ana yenna amen mere tawade men wonde wadde golleji amen ɗe gouvernement hokkata amen buuɗo fe goto yalla mi heeɓa mi waɗa golla amen ga no woɗiri
syndicat banqueji mbiyan mali fuɗɗan ñande mbiyan janggo talatara janggo nogo e tati lewru novembre mutere golle balɗe tati caggal me mutere ndeɓe waɗi noon fedde mbiyan cakkite lewru octobre sina bef waji mbini kawral dow mbiyan toɓɓe tati ndenno ɗum fewde e patronat o ndenno kamɓe ardiɓe ene ɗeɗo toɓɓe ɗe mbiyan huncangol hoore mbiyan sappo e joyyi ley temedere kabaru joddi mabɓe ndenno e wi ardiɓe sina bef soni mbiyan himɓeji mɓeɗi huncanaka hoore murtere nde jukkitoto caggal o mo joni o mbiyanno ɗum jukkitoto kar noon ɓe dardi kamɓe mbiyan client ɓe tinno faama mbiyan haɓomoɓe gondi e muɗum jonde fande ley kabaru ɗi to yeruso toon tawi kama wiide rafi ndenago o mbiyan matama sanne dow nandugol luumo ala ngallure nde tawane nden go luumo yirmi anna yirmi noon sanne guule pilliɗe nokku o foof na garanno mbiyan go luumo wakkati joni one mbiyan somoyaji ɗi tiiɗi sanne mairi o ɗum heɓata fay mbuɗu banggal muɗum kanko Mamadou Ag Aleyda neloɗamen to yeruso to wonko heɓanne keɗɗan fayistago Ousmane Ñalbul e sita sidiɓe
wona noon fo himɓe natiri luumo yoroso alan keñan wona joni ɗum fuɗɗi lebbi kewɗi joni ni ɗum woori saabe rafi ndenago o somotoɓe yogaɓe mboytigui wiide cogguji ɗi ana tiiɗi
neban ɗo yaade sigaru kan e conni farne fune tiiɗi hannde mbeɗo ñagol laamu o tinno faawa amen yalla ñamiri coggum ana jippo yimɓe ana wadde coggu ga kalsi wala fey daaba cewɗi ana tiiɗi
luumankoɓe kolliti wiide ko tiɗɗini cogguji ɗi yo saabe rafi ndenago o kulle mbawa warde ley luumal ngo
sone haalade gonga ko hitan hikkare ko honmi yiyaka fey rawne meɗe sooda kilo bambara sappo e jeɗɗi yaara sappo e jetti ko heew funnokay hitan hikkare meɗe sooda kilo bambara hannde fa capan tati ko yowi ko heewi ana miili waddude daaba cewɗo luumo ga ɓeɗa huula lafi deƴƴe
kana koɓe commune o fayse dokka e adadu bonanda ko ɗum wawi wadde ɓe kollitiwide o kabaru waddine tiɗallaji sanne commune mabɓe o Abdoulaye Gota maire commune yoroso
hunde komi hani limde me sonno o ɗo jatti won komi wasi hikka lafi deƴƴerno sona ƴeewi lafi deƴƴerno wadde torraje heewɗi les commune ŋaji amen ɗi kañ le kee amen ɗe
par commune et par village.
Jamarande anandarte kanankobe fiya dabereji ko yaawi e o rafinde nagu be do hebude sembe nyande fu woni ko Mamed ag Aleida hebin studio tamani iude yoroso.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakira ben kabaru yam le kiro djidi ben to bankastu hultama vide choggu ben maro beedi ke le lumoji jalla sagu be kolongo e bankas ben chakuru 100 kg ngonodo unyaaji didi e temme didi rawanen ondo wotto kam ben yu unyaaji nay e temme didi denno e wi horojo kabaru demal bankas odo kabaru o yu karoti dala yu batte ben rafi tuboji hikka e kanya dun bonugol gese ben wonande ben poli kewdi nonno jamarde dardi lam ko be hinare dun yalla ben choggu na kuito antim nan kabar wito kaytun do holta wiide hakke tamdoro yimbe le ben perle ben yimbe torrabe be kaydu sakrabe torrabe asdangaaji kanye dokkobe kabaruji e kawruti ben e jande do kabaru tedagol bunandaaji do lawule hono dun hinade ben yimbe do kabar mudu do bangal ben nyoloma hertanango ben ti allahji hertanango kabaru asida do lati nanno yambintede nyambinaade nyande alanoga e go lewru novembre to kaytun nanno landini ngal woni anazer kay ben landin galu anazer kay ndono sisle wonno wutude witasngaaji yalla hisude mbien e yonkiji yimbe do dati sakrabe ntimi ta kawor yamene mitu tan bawsar fu mitade do bembal amen met 3w.jutamani.org maduno don 2337 do sede yotere meden magazine
sido tamani.
Yewtere meɗe magazine handi ɓe an fawi do kabaru yigaji leydi ndon kartol waɗano do oɗo ɗiɗo yigaji ɗi Bamako ɗo yontere ƴaɓɓinde ɗum timmi ndonno kanko Mamadou Touré woni hoorejo men gollirde kam humaninde yigaji leydi Mali ndenno kañi kala ko fawi kabaru muɗum ndenɗo wonko hanni Elizabeth Wallet Mamed keɗan fawi tango sitiɓe yo ñalle jaam sakira.
Bon, en fait quand tu regardes la zone ouest africaine
leede keedde hirnaay afrique yu leede to kanye heewi handen homo fu ana andi keɓal maldo lawol kanye caggal ɗum woni kulleji kewɗi ko heɓetele leydi malni ko walla kanye calcaire ane muɗum woni ko entité liccumde ane muɗum pétrole du ande leydi meɗen feusa ƴeewi a tawan jama du ande leydi meɗen ɗum fo ana wanatar saabu waddude keɓal maggande leydi men hewi woɗɗi kulle yogaji le leydi malli ana wanatar saabu waddude jawdi kewnide leydi ndi handen kanye ɗen ana jogui nafa mawɗo so en wawi kasi asde hunde wiyetene liccumde saabu dena ɗum handen ana lamde nokkuji hewɗe ɗum ana jogui nafa handen do moƴƴingo courangaji ɗi ene wawi ittire kulleji ɗiɗi kewɗi muɗum moƴƴine ɗum sonne ɗen caggal leydi so ɗum waɗama yo natton saabe keɓan leydi mawna sanne sona ƴeewi ittigon ɗi kulleji ana jogui torraji hewɗi lafe deƴirel wonen le leydi meɗen ɗum naati hande saabe yimɓe ko hani fabaɗe lawon jawdi ittigon ɗi kulleji ana darna juuɗe mumen seeɗa ɓeyde wawa yidde jawdi e ittigon ɗi kulleji wolle leydi meɗen ni tawa ɗo hokkaka yamirore saabu yata caggal jande ɗum soni jande waɗama hollitama ɗi kulleji ana wawi ittede jooɗi ɗo ana wawi waɗede e muɗum hunde fof ko hani waɗede tohon yo famde yalla ene jogui yimɓe wanɓe ɗi golleji na jawdi wawa wattede e muɗum soni walani golloɓe ɗi kulleji ɓe heeɓe tohon soni yimɓe heɓama andirɓe ittude ɗe jawle le leydi jawdi ana wawi waɗede e muɗum caggal muɗum projet ngaji hewɗi ana wawi bo fabade en yalla heeɓe itten ɗi kulleji soni ɗum waɗama yimɓeji ana wawi famintinede honono golleji yehirta le leydi ni yalla golle ɗan fuɗɗe le wakkati waro saabu dene so ɗum waɗaka feuso projet ngaji watti kalisi muɗum hen torraji ana wawi heɓede le muɗum caggal.
Projet.